studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumare noge e go lewru juin jena yambe soki do radio kawral mopti jottino no do kabaruji di yumor way galo kanko no dirte salim jora wonto ogi jamde to grabon competitive de ministre kumniro kabaru kubeje leedi meddi wottu jono wadi gidali fewde e kuma ndaw ngabe o holli tiwde kuma ndaw fu njoppudo nokku mudum kase le region mopti o jukkoje ngatte fewde mudum na tangal ko bonanday di matali nokku nodirteedo koro kani e banyagaral e lamu mopti o wattu jono on deena gono wonde wattu tan seeda seeda dum e tawede fu jamaare wonde tonde huuli sanne ko heewi yoppi nokku ngagnaaji mudum en na gol bolon Egypt 2019 dum fuddan kikida ko nokku no dirtedo ker leedele noga e nay gon leey ngido leedi kandi fiide ton ko liti wiide dum Mali wara tawelle gubal gal dum no dirta e gal secret di non sembe kabaruji dum joggi non do betande bi bismillah modon e hedade kanko ministre kumnido kabaru kubeje leedi medinde wodi gidali fewde e kuma daw ngabe gombe le region moptibe o holliti wiide mo sela yoppude nokku mudum fu alpha ba o wihi jukkoje ngatte fewde e mudun wattu joni o do kabaru hokki dun wakkati de fedde sa gontode kuma daw ngabe wombe leedi medinde kolliti wiide kuma daw ngabe gombe le de do nokkule fu njoppa nokkule mudde ngarta le lamorde moptinde dun le ngalure moptinde jati Mamadou Sama Seku
ewi ministre humaninde hagitere lamu go noddango fewde prefet en wartude der lamorde region ngaji di wala fi dalili holti wiide dun gidali waydinde nagu wala na fay goto e prefet en region o mi ibri to en fay oyali mi yidi e sous prefet jankabu mi yidi e prefet bayangara mi mata e kulol fuf wala na fay goto beedo dun ko holliti Boubacar Alpha Ba fodde mako beedude hem wiide kadiabe lambe fuf ana e der nagu fa hande wi kanko ministre o beedo lamko be kana fi iwde der nukuji mabbe sabe kambe ngoni kalfunaabe kala ko woni landinal kabaru denagu tagal dun kanko minsiro ngada nuddango fawde kala ledian kakube be ledi mali yalla ebe darno dido tellaji di prefet mb jokko mabbe e kenya sous prefet region mutibe fuf ndarno mo yo iwan der nokuji wayde denagu di e warande ngalura moti yo communique mo syndicat dental gollobe ministre humanitaire hakter lamu wadi e wi be do gollobe syndicat mb gidali itugol yonki wada ma fawde e prefet hawbe wonande pelle kaptoje e kenya jo en kabor gollirde amen der dardi do beedo chefo du ko ministre o haliko kaabe cultivide fay boyata be ngaram amde hala e humpitinde jamare de
nokkule kewde le region mopti woni ko kuma ndaw ngabe ngala e mudun o wattu joni o nokku no dirtedo tenengo be kolliti wiide ila kuma ndaw o sutono ton so yoppita wattu joni wala fulamu ke gondude e mate ton kambe jamare wonde ton be bi kaytaaji ko nayiri bangal laamo be jogi hen tid alaaji mawdi wattu joni o do be bi golleji kewde deriki to cuudi laamu kewde du uddile o do nokku kede ne goto tinen guto ko sifido hen
rabbi tarede mate leedi yon tambini ni mine hora me so dia bidir mine hora me kada ko lundir de sel jatt so la mon wotto ko o moy do ko hana wade ka so la mo wala vraiment ana holli mi sen wallahi do kidi tira la gitew to de feto haali lumo jandi dita moti na dundi be ana dindi fida la jube de go suto so wara dindi mine hora me dindi fida la jure be yadi de sel jatt men non ke mo dirta ka sey wa yade tan mi sekira ko to di kulula no wotti mine la mo modido to be dikki kadi be dindi min do min na mira ni mina min bawo yuppudo te min bawo mi poddo mina min joppanno ka
kabaruji ngondi le leedi mali kanye hejo sijo tamani fu so ngabbido whatsapp to do mbay hebude dul nelde le numero sijo tamani o do numero noddirtedo chapade jetti e didi chapade jena e jena e sappo go chapade jagob e didi wattu joni o deedera no wonde wadde le nokku no dirtede banyagara kanye e le lamu koro tiagal ko bonanday di ngadno le o do nokku ko dum e tawede fu ko heewi jamar ne ka yoppi nokku le muuden yimbe le be ngala do jaha be do ar keddi ton wattu joni kollitiwi dan kulini yonkeji muuden sanne fa kedon famtar kedden Ousmane Nyali Boudi
gendi bi gondi le commune koro yimbe jom en kabodo be anda goni kippege do mudum alal baare hecci kenyen yonki ka fu heddaaki hen ka himbe ton kollitiwi ne do goto barminama e wi mer koro o kabaru wadi fa himbe heewi be dingindi dogga yarude koro na le gelle godde gondo le o commune watti joni o holitinde wiide wayde deejere ana wodi ley laamu banyangara e koro miden kuli pati bonandaji gade do amen hala haltaaji njooji ana gara koliti wiide watti fu miden baawi hippede wonno ko laamu kobe den kuje koliti wiide e wi maire banyangara batte kulol himbe hewbe ana gondi e doggude din gendi fayse dillobbe wana non fu be kewiri holiti wiide sini mangal pade en galaade nokku o hakkilaji jamare de waawa waltaade laamu kobe leedi meden di koliti wiide imma daraaji ana gondi e wadede faande naagu hebe le e nokkuje
kanko dum woni horejjo laamu hakkundeji kiddo leedi meden di jon kunda tar wore kanko Ibrahim Boubacar ki tawattu jon on nomi kedjaado mudum le wud leedi di fatid Allahji gondi ton di jeyalon dum han hebnirede jogala le on do wattu goto furdube koliti wiide G5 Sahel d'accord mabbe ko anni faabe ngada badla bugudo ko dum sottinama wattu jono kaabe kala e futo be kan nabirde de do d'accord e ngardan kasse le region mopti o ko nayri bangal remgol maro hitane hikkane le o do nokko litande tiida Allah mawde ana gondi e mate ton sabi ndungu ana wondi e tannude koyde kabaru wayde jam e deedeer do ana wondi heɓu ton sembe ñalawma hande ɗo e tawde fo kamɓe ndemoɓe wonɓe tonɓe kayɓe kollitiwide ɓe jogui ton yakkawere faɓe jokkito golleji mabɓe ɗi fa keɓen famtade gaare keɗe Mamadou Sama Seko e mumini sendebu
les périmétre uji officerie motito kay fuɗɗugol golleji guese ɗe heɓali sembe tafun ɗum woni ko holliti kartunaɓe kabaru ndema dabareji ndema ɗi jaata fe caggal ndiyankammu toɓane fuɗɗali no fewiri golloɓɓe ne na gondi imbadaraji bangal landi ida golleji gese keddana Isa Gindo joko herojo officeri muti
miden wondi e lallinde campagne o engrenaji anna golleji andugol adaddu demobe kanye mo inde yubo inde ana wonde wadede kanye imma daraji yalla golleji munna ana wawi fuddude dum fur e kambubi
kulli ala pluie
maro leedi malindi na yida sanne dar leedo kirindure meden de batta dun julabe yoga kulata fe suudade nabude nyamri di der deedo leede de e wi kuma ni be kabaru kala ko ni maro der leedi mali tido imma daraji kambe julabe na lato sababu wittugol no fewri adan mudun e leelumo leedi malindi denno e jittira ka fe lontirde dun nyamriji iwridi nokkuji goddi batte hadde hono odo alhaali won imma de lam ko be pewti e mudun kedden na Isa Gindo
gonga kayya yeltugol di kaybaka adadu maro gondo ton ana nyakki wattu joni kayela hejo lam goto yo fadde dubi yokaji maro kewdi reme fa ko nyamete leedi ndi hebe hen ko nabete tiagal leedi ndi dun hebe hen
yalla be kuntina hore di do tidalaji di jikko be do demobe yo kewal tobo en newa munya bangal choggu angireji lobbi wonande lam o e kanye pawtobe
kawrital dum woni coupe d'afrique idon wondi e wadde nokko no dirtedo kerle la morde leedi egypte ndi wattu jono o jono woni arane jati ko yaata leedi el noga e nay tawe le nde do yembere le rumde afrique nde wattu jono mali anton jono woni koyde sappo e go mali an yaha hon dido yembereji ebe le gubal no dirtengal e ngal mali waran jokkindira ton e tunisie angola kanye e leedi mauritanie ndi be kollitiwde kiki da ko dum woni leedi egypte ndi jati an hani fidude e leedi zimbabwe wakkati noga yembe fa keben famtar ketten Mamadou Sama Seko
alal barande wonno ko gubal malinga yotti le gondi chaise tonde hani fide pide arandeje jaga bulle malide ana kani nadde e bowal altinere noga e nay lewru jandu fidude e leydi mauritanie wattu 8h jamma gubal malinga ana yidi yade yeso hikka fa bura kan mo 2015 e 2017 do be jaltinano illa arandere on jotobe yogabe hewbe quality wide jaga bulle malide gombode mudo hitande hikande sini a jewi gubal gal fu no worri nde yambere chapande tati e dida berde coupe d'afrique des nations pudore kikit aljumare hande leydi egypte ndi kabaruji kesi ngon e mudum leydin kabaruji anande yambere pieto nande yude lewru janvier warde lewru fevrier wadama hika yude lewru juin yade lewru juillet kabaru keso gondo e okan leyde nogay e jeegon kan horde hen hika tawene leyde sappo e jeegon kawrano hen okan egypte hitande 2019 match ngaji debbe sappo didi kani fede le mudum politinde wide leyde kawranoje hen de fu kawri hen so wana leydi zambie pamonondi o coupe le hitande 2012
sekrabon bi famu yo dum Ousmane Niali Bouli non
studio tamani yo faba lamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
ñanjelo ni les raisons ngaji meden di en puddiran to gawo to ko yaati miliyoji noke ene CFA dum watta e sardinge woy pamoro so robe le gombe no kuno dirte de zawale commune rural soni ali ber les cercle gawo pabira koni fana modu yele robe le betida la jotti ton hitane 2012 an keboton pamtare ñame fa haara du hebe le odo nokku de ngardan kuccala ko yaata remobe tamati chapantoton kani ande mudde gonde be der ton wotto joni fa pammine yalla hono be kani maridi ton tamati so bami fa be demi dun wato do golle fedde nuddi mi kala ka fo odo boton hani wadde ton balde tati be garanti minire fa nokku no dirte test idum le lamu en songo les ser region gawo wattu jono yibere chapantoto chapande be kolliti wiide demobe kany en dum woni awobe no be kolliti wiide on ja photo awobe chapande kany en gondi e waddu ton awgal muden wattu jono be gondi hebud liddi dul leyi maayo mabbe wongo tongo holitamer yogge di do liddi fuli leedi Burkina Faso kany le leedi Niger be nabata dum secret do carte betane do kabaruji meden dimi joti on sanne hedade heejo jame ka fande ke de hedade honno andir onno do e seeda yowtere meden de ana wodi wassalam